V50.
My sweetie, sweetie, banana, na 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 na. Pretty, pretty, check on my na 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 na. Ole wano for siku fi na 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 we. Onjiti njiti we we una nyama nyama nyama. Mapopopopopopo mbona meshalala. Shapakawa, nahitaji dawa, dawa. Hata utumi nguvu jamani,
jamani.
Umerithi uzuri wa mama nyumbani,
nyumbani.
Ulivojeuri wala ubishani,
bishani.
Basi cheka kidogo makose ya mani,
I wanna be your soldier, oh.
Soldier, oh, soldier, oh.
Anything I'll do for you. So let me give my number, oh.
Number, oh, number, oh.
Can you be my commando? Commando.
Can you give me your time? Mwenzako nimefall in love. Nimefall in love, oh. Alafu sitokocha uteseke. Pressure, pressure za nini? You are my desire. Mapopopopopopo mbona meshalala. Wanaona haya. Nafsi yangu isha sha 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 pa dawa. Nahitaji dawa, dawa. I wanna be your soldier, oh. Anything I'll do for you. So let me give my number, oh.
Number, oh, number, oh.
Can you be my commando? Commando.
Sound Mix It.